Izo nzo koma kwambiri zaino kunena zimenezo. Ndine wogondwa kudzakhala mnyumba ya Ambuye. Alipo malo amodzi okhabwino ndipo amenewo ndikukhala ndi Ambuye. Sichoncho izo pamene izo zovuta zonse ndi mayesero ndi zovuta za moyo zidzaphatikizirana kutali kukalowa mu mawa lalikulu la ulemerero. Ndipo ife ndithudi tikuyembekezera nthawi imene ife tidzamuone Iye. Ndipo wina wake amandifunsa ine tsiku lina anati, kodi inu mukuganiza mbale Branham kuti kudza kwa Ambuye kwayandikira? Ine ndinati, ine ndithudi ndikutero. Anati, chabwino ndazimva izo kwa nthawi yayitali. Koma ine ndinati, tsiku lina mudzazimva izo kwa nthawi yomaliza. Mukuona uko nkulondola chifukwa iye adzafika tsiku lina. Ndipo nthawi iliyonse imene idzakhale ine ndikungofuna ndidzakhale wokonzeka. Ine ndizo ife timayankhula tsiku lina pamaso pa amuna amalonda ena amene anali oyimira milandu ndi ena otero. Ndipo iwo anati, modzi anati, cholinga chanu chenicheni mmoyo ndi chiyani? Ine ndinati, ndili ndi chimodzi. Iye anati, chimenecho ndi chiyani? Ine ndinati, kupulumutsira miyoyo kwa Khristu. Ndicho chokhacho, chinthu chokhacho chimene ine. Chokhumba changa chapamwamba ndipo chokhumba chokhacho ndi kumuona Yesu Khristu akulemekezedwa. Ine ndimakhalira moyo zimenezo. Ndipo ndine wokondwa kwambiri umboni wathu kuti zaka 31 zikukwanira tsopano. Ine ndamutumikira Iye modzichepetsa. Ngati ine ndingakhale moyo zaka miliyoni, nditakhala ndi moyo wochuluka chomwecho woti ndizikhalamo, ine ndingafune kukhalira moyo miniti iliyonse ya iwo kwa Iye. Pakuti ine ndipo ngati ine ndingamadziwe kuti ndidzakanidwa pa mapeto pake, ndi mayi waukulu kumukhalira moyo Iyeyo. Iye ndi weniweni kwambiri ndiponso wabwino kwambiri. Ndipo ine sindinapezepo chilichonse mukuyenda kwanga konse kwa moyo chimene chingafanane mwanjira iliyonse ndi chanjano chimene ife timakhala nacho pamodzi pamene ife tikhala tokha. Iye ndi ine. Palibepo chanjano chokoma. Ndi chachikulu kuposa chikondi cha chilichonse, chakwa mkazi, ana, kapena chilichonse. Ndi chikondi cha Khristu. Ndi chabwino kwambiri. Tsopano ndife wokondwa kwambiri kuona chisitsimutso ichi chikupitirirabe msabatayi. Ndipo kumva kuti mbale panel ndi ena akhala akupanga kuyankhula kwina kwakukulu kuno. Ndipo ife tikudalira kuti muchitsitsimutso ichi. Chitsitsimutso nthawi zina chimamvetsedwa molakwika. Wina amaganiza kuti chitsitsimutso ndikubweretsa mamembala atsopano mu chalichi. Ayi, zotsatira za chitsitsimutso ndi zimenezo. Koma chitsitsimutso ndi kutsitsimutsa chimene chili kale mu chalichi. Mukuona ndikubweretsa zimenezo. Inalipo nthawi ina ndinali mamphepo ti mwanyanja, ndipo ine ndikuganiza kuti ndabwerezapo izo nthawi zambiri, koma ndinali kale zaka zapitazo. Ndipo inali nthawi yoyamba imene ine ndinayamba ndaonapo chabwino. Iyo sinali nyanja yayikulu, iyo inali nyanja ya Michigan. Hope ndi ine tinali kumeneko pamene msonkhano wa mdziko unkachitikira kumeneko. Izo zinali mu ine ndikukhulupirira cha mu 1922 mbale Egan, mopambana amene ine ndikukumbukira pamene World's Conference inkachitikira ku Chicago. Ndinali nthawi yanga yoyamba kuona madzi ambiri, ndipo ine ndinayima kunja uko tsiku limenelo. Ndipo ndinaona mafunde akulu amenewo. Izo zili ngati mawa wa Istara, iwo anali ndi msonkhano wakutuluka kwa dzuwa kumeneko. Ndipo kuona mafunde akulu amenewo akusunthira mkati ndi kunja, ndipo zinkaoneka ngati iwo anali okondwa kwambiri. Koma ine ndinayamba kuganiza, ino mukudziwa mulibe madzi owonjezera mnyanja imeneyo, ndipo iyo ikupitirira monga choncho kuposa momwe iyo imakhala nawo ikakhala bata. Ndi mlingo omwewo wa madzi, osati kanthu limodzi laonjezekera. Koma ine ndinaganiza, chabwino nchifukwa chiyani mphepo zimatsika ndipo zimadzayigwedeza nyanjayo monga choncho? Ndiko kuti ichotse zinyalala zonse mu nyanjayo. Mukuona iyo imaponyera zinthu zonse kugombe. Pamene ndiyeno ine ndikuganiza izo zili ngati nyanjayo ikukhala ndi chitsitsimutso. Mukuona icho chimaigunyuza iyo ndikuilumbitsa iyo ndikugwereza iyo mozungulira mpaka litsiro lonse litachokamo. Umo ndi momwe chitsitsimutso chimakhalira, ndikuti chitilole ife kubwera mu mzimu wa Ambuye ndikusangalala ndikukonza zolakwika ndikuyenda moyandikira ndikudzipatuliranso ndikudzipereka kufikira zinthu zonse ndizokayikira za mdziko zonse zitaponyerera pa gombe. Inu mwaona ndiye zikatero kumakhala kuthamanga kwabwino kuyambira pamenepo mpakana pamene ngalawa yakale ya moyo iyamba watakasa iwo osuma so wakuti uyangane kwambiri chifukwa chili chonse chachoka panjira izo nzabwino chabwino usiku uno ife sili kufuna kuti tikusunge nemotalika kwambiri lero pokhala lolemba usiku ndiponso usiku woyamba wa sabata usiku wa chisitsimutso chathu ndipo ine ndinali wokondwa kwambiri kulengeza kuti chisitsimutso chikupitirirabe ndipo ndili nawo azinzanga ambiri ine ndikuona abale ena pano ndi anthu amene andipatsa ine maloto amene wana lota mumasabata angapo apitawa ndipo ambuya andithandiza ine kuti ndikhale ndikutanthauzira kwa zinthu zimenezo tsopano ine sindikudziwa amene ali pakati pathu ndipo ndi alendo angati kapena chiyani koma ambuye mulungu akuperekabe kutanthauzira kwa maloto iwo akumakhala enieni ndi angwiro ndipo iye ndi mulungu yemweyo amene analipo masiku a yosefe pamene mfumu inalota maloto ndipo iye anamutanthauzira iye ndipo izo zinali ndendende ndipo ena amalota amenewo akupitirirabe mpaka lero zotsalira zake zikupitirirabe ndipo Danieli masiku a Nebukadinezara ndipo mbusa wathu wa ulemerero wang'ono wodzichepetsa ananena ndi zingapo zapitazo chabwino iye sanafune basi kuti andipemphe ine kuti ndithandizire mowonjezera sabata ino iye anati ine ndikudziwa kuti inu mwatopa mʼbale Branham koma anati chabwino iye anati ife tikungodikilira ndikumadabwa izo nzabwino tili pomwepo ndimayenera kuyimitsa msonkhano wa ku Sydney, Australia pachifukwa chakuti iwo sanandipatse visa nthawi ino mwaona kuti ndichoke mu States pa nthawi ino ndipo chotero ndi zinthu zina chotero ine sitingapite pa nthawi ino sindikudziwa kuti ndidzakwanitsa kupita koliti koma posachedwa apa ine ndidzakwanitsa koma pamene tiyenera tizisiye izo mbuyo pang'ono ine ndikupita ku Chicago tsopano ku msonkhano mu Chicago umene ukubwerawu umene iwo anali atalengeza kuti ine ndikakhala kumeneko koma osamadziwika kwa ine nthawi imene ine ndinkayenera kukakhala kumeneko ine ndinkayenera kukakhala ku zilumba za Fiji umene iwo anati kudzakhala anthu ambiri atasonkhana konso muzisumbu koma ine sindikakwanitsa kukatenga msonkhanowo pakali pano kumeneko chifukwa cha zilolezo za visa ndipo koma ine ndidzatero posachedwapa iwo akungoyembekezera tsopano ndidzakhala ndili ku Chicago jin kodi ukudziwa kuti ndi masiku ati kodi alipo amene akudziwa zimene zinalengezedwa ine sindikudziwa nkomwe kuti linali liti ine ndinangozona izo mu The Herald of Faith ine ndikukhulupirira kuti kuyambira pafupifupi pa 4 kapena pa 5 wa mweziwu kapena china chake monga choncho kapena ndilotsatira pafupifupi sabata kuchokera pano masiku 10 ndipo chotero ine ndakhala ndili pansi pakupchinjika kochuluka ndipo ine ndikukhumba mapemphero anu tsopano siku uno ine ndasankha pakuwerenga kwina kwa lemba ngati inu mukufuna kuti muwerenge ndine kuchokera mu Yohane Woyera mutu wa 13 gawo chabe inu amene mumasunga mabaibulo anu pafupi ndipo mumakonda kuwerenga motsatira pamene ife tikuwerenga ndipo mwansanga ukangotha msonkhano uno usiku uno pakhala zokonzekera za ukwati muno chotero mwansanga tikangobalalitsidwa ngati tingafulumire mwachangu kwenikweni momwe tingathere wosati kufulumira koma mwansanga anthu akatuluka mchipinda chino ndiye iwo akufuna azikonzekera ukwati ndipo kudzakhala ukwati kuno mawa usiku awiri ana athu muchangano chaka chisuno adzakhala kukwatitsidwa mawa usiku monga momwe inu nonse mukudziwira mʼbale wathu wokondedwa David Wood akukwatira Marion Jeffries mawa usiku kukachisi basi isanayambike misonkhano ndipo chotero ukwati uwu ukuyenera kukonzekeredwa basi iwo sudzakhala watsatanetsatane udzakhala ukwati watsatanetsatane mwatheka mawa usiku tsopano ife tisanawerenge mawu ake tiyeni tipemphere Atate Mulungu pamene ife tikubwera molemekeza kwambiri mukukhalapo kwanu titanyamula pamaso pathu dzina lokwanira mu zonse la Yesu ife tatsimikiziridwa kuti inu mutimva ife chifukwa iye anati apemphena Atate chilichonse mu dzina langa ine ndidzachichita icho chotero ife tikubwera monga wokhulupirira achikhristu molimba mtima ku mpando wachifumu wachisomo podziwa ichi kuti ngati mitima yathu sichitsutsa ife ndiye ife tidziwa kuti pempho lathu layankhidwa ndi Mulungu Ndipo ife tikupemphera kuti mioyo yathu ikhale yokhutira kwa inu, kupyolera mukuvomereza kwathu kwa zolakwa zathu ndi chilungamo chake kuti atikhululukire ife, kuti zokhumba zathu zikwaniritsidwe usiku uno.
And Lord, our greatest desire is
Ndipo Ambuye, chokhumba chathu chachikulu ndi kuona chisomo chanu chachikulu chitaphimba pa ife. Ndi kukhululukira machimo athu ndi kuchiritsa matenda pakati pathu. Ndipo inu mukhoza kuyankhula ndi ife mwanjira ya vumbulutso kapena uneneri, kapena basi chilichonse chimene inu mungafune kuti munene kwa mpingo wanu. Mulole mitima yathu ikhale zolandirira mzimu wanu. Mulole ife tikhale olumikizidwa kwambiri ndi mzere weniweni usiku uno, kuti mzimu woyera ukhoze kuyankhula kwa mitima yathu ndi kupeza ulemerero kuchokera mukukhalapo kwake. Tsopano Ambuye, ife tikuwapempherera onse amene akudwala ndi osowa, pakuti ndisanabwere monga mlembi wathu anabweretsa pa desiki langa masiku awiri apitawa, basi mayina ochuluka kudutsa fuko lonse amene akuvutika, akufa za dzidzidzi zolembedwa mofiira. Ndipo pamene ine ndikuyika chala changa palililonse la iwo ndikutsikira pansi pa tsambali, mukukhalapo kwa mpingo uno usiku uno, ine ndikuchonderera chisomo chanu ndi chifundo kwa aliyense. Inu mukumudziwa aliyense wa iwo ndi chimene iwo akuchisowa. Ndipo ife sitingawayiwale iwo Ambuye amene akuchira usiku uno, amene ali uko kuzinyumba za okalamba ndi ofoka. Ambuye Mulungu, ambiri aiwo ndi ana anu wotsukidwa ndi magazi. Pamene ife tikukalamba ndipo okondedwa athu ayiwala, pali chitonthozo chimodzi chimene ife tili nacho: Mulungu samayiwala. Zochita zathu zonse zimalembedwa mu bukhu la moyo, ndipo nthawi zonse zimakhala mukukhalapo kwake. Ndipo tingachonderere mʼmalo mwawo usiku uno Ambuye. Tikupempha chifundo kwa fuko lathu, ndi kwa iwo amene akuchimwa ndi kuchita zoyipa, ndi kwa iwo amene ali mabala ndi malo osiyanasiyana achimo usiku uno. Ife tikupempha chisomo chokhululukira Ambuye. Ndipo ife tikupemphera kuti inu mutichirikize ife Ambuye, kuti mitima yathu ikhale yodzaza ndi chikondi kwa inu, icho chikhala chokhumba chathu chachikulu kuti tikutumikireni inu ndi kuwaona iwo atapulumutsidwa. Mudalitse kuwerenga kwa mawu ndi zonse zimene ife tichite. Modzichepetsa ife tikuweramitsa mitu yathu ndi kukuthokozani inu, pakuti ife tikupempha izi mu dzina la Yesu. Amen.
Turn to the book of St. John,
Tsopano tsegulani ku bukhu la Yohane woyera, mutu wa 13, ife tiwerenga gawo.
Now before the feast of the Passover,
Tsopano phwando la Paska lisanafike, amene Yesu anadziwa kuti ola lake lafika lakuti achoke mu dziko lapansi kupita kwa Atate,
having loved his own which were
omwe amene anali mdziko lapansi, iye anawakonda iwo kufikira chimaliziro. Ndipo mgonero utatha, mgerekezi tsopano anayeka mu mtima wa Yudasi Isikarioti, mwana wa Simoni, kuti amupereke iye. Yesu kodziwa kuti Atate anapereka zinthu zonse mʼmanja mwake, ndi kuti anachokera kwa Mulungu ndipo anapita kwa Mulungu. Iye ananyamuka kuchoka pa mgonero ndipo anavula zovala zake, ndipo anatenga chopukutira, ndipo anadzimangira mʼchiuno. Zitatha izo, iye anathira madzi mu beseni, ndipo anayamba kusambitsa mapazi a ophunzira ndi kuwapukuta iwo ndi chopukutira chimene iye anadzimanga nacho. Kenako iye anafika kwa Simoni Petro, ndipo Petro anati kwa iye: Ambuye, kodi inu mundisambitsa mapazi anga? Yesu anayankha ndipo anati kwa iye: chimene ine ndikuchita tsopano iwe sukuchidziwa, koma iwe udzachidziwa patsogolo pake. Ambuye aonjezere madalitso ake kukuwerenga kwake kwa mawu. Ine ndikufuna kuti nditenge ngati mutu usiku uno, basi kanthawi kochepa chabe, phunziro la zifaniziritso za Khristu.
Want for a subject, what would this be?
Ndipo ine ndikufuna ngati phunziro kodi ichi chingakhale chiyani? Kodi zimatengera chiyani kuti ukhale mKhristu? Tsopano ine ndikudziwa kuti ili ndi pamodzi si mutu wa uvangeli mwa njira iliyonse. Ndipo komabe ndi mutu wa uvangeli. Chifukwa mpingo sungapite patsogolo mpaka iwo utadziwa maziko amene iwo ukupitirirapo. Ndipo ndimakhulupirira kuti aliyense asanasunje konse kapena asanakhale ndi chikhulupiriro chenicheni chachidaliro, ndizo choyamba iwo akuyenera kudziwa pamene iwo ayima ndi momwe angayimire iwo atapanga kuyima kwawoko. Ndikukhulupirira kuti izo ndizofunikira, pakuti iwe sungakhoze kungogwera molunjika mu china chake ndi chikhulupiriro pamene iwe sukudziwa kumene iwe ukugwera. Iwe umeyenera kudziwa, ndipo ngati chikhulupiriro chathu chitayikidwa molondola ndi pamalo oyenera, icho chimapereka kukwaniritsidwa kosalekeza. Izo zili monga zakhala zikunenedwa za mkazi kuti mwina mwake pamene iye wakwatiwa, kuti iye amakhala amafunitsitsa kwambiri kuti adzamukumbatire mwana wake woyamba wang'onoyo yemwe sakumudziwa nkomwe, akhoza kudikirira, koma iye chiyembekezero chake chimakhala chomwecho. Koma kuseri kwa izo kumakhala mantha, ngati iye sakuonekera mofulumira kuti iye sakhala naye mwana uyu, ndiye izo zimamupititsa iye kutali nthawi zonse. Tsopano pali mankhwala amene iwo amachita masiku ano, ndipo iwo agwira ntchito mibado yonse. Ngati mkazi ameneyo waona kapena kukhulupirira kuti sadzabala mwana uyu, ngati apita ndi kukamutenga mwana wina woti azimulera, ndiye chinthu choyamba inu mukudziwa, iye adzakhala naye mmodzi wa iye mwini. Tsopano izo zatsimikiziridwa kukhala zolondola naini pateni, chifukwa kuvutika koma ngodabwa kuja, mwina mwake sikukhala naye iye. Koma zimenezo zimabweretsa kukhutitsidwa pang'ono uko pamenepo, ndipo mwina mwake imakhala njira ya Mulungu yomufikitsa iye muchikhalirecho. Kenako iye amadzakhala ndi mwana wake, chifukwa mantha amenewo ndi ziyembekezo potsiriza zimamuchokera iye. Ndi momwemonso zimakhalira ndi anthu amene akufuna kuchiritsidwa, iwo ngati iwo angakhale ndi umboni ubodzi wa ung'ono wooneka, monga Eliya pamene iye anati Gehazi anati ndikuona mtambo wa usinkhu wa dzanja la munthu. Eliya anati ndikumva phokoso la mvula yambiri. Iye anaona umboni. Chifukwa chake nthawi zambiri ine ndimawawuza anthu, kazipitani mukayambe kumutamanda Ambuye, mukuona, chifukwa ameneyo ndi mwana amene mamutenga kuti muzimulera. Chifukwa izo zimakhala mulunta lawo mpaka izo zimabwera musolo yawo kuti iwo achiritsidwa. Zikatero chikhulupiriro chimapangitsa izo kukhala zolondola. Iwe umeyenera kudziwa zimene iwe ukuchita, umeyenera kukhala ndi chidaliro pa zimene ukuchitazo.
So many times we hear this expression.
Chotero nthawi zambiri timangwa maneno awa. Mkhristu ndi chiyani?
Some people limit it to joining a church.
Anthu ena amangozilekezera pa kujoina mpingo. Wina anati zabwino Mkhristu ndi a membala wa mpingo. Wina waka amene amakhala pa chiyanjano ndi mpingo. Ine ndimakhulupirira kuti akhristu onse ameyenera azichita zimenezo, koma sindimakhulupirira kuti chimenecho ndi chikhristu. Mukuona? Izo ndi zimene mkhristu amachita akakhala mkhristu, koma izo sizimatanthauza kuti chifukwa iye akuchita zimenezo kuti iye ndi mkhristu.
Iye
ena amati ayi ndikupita ku charichi ndi kumakatumikira kulengeza kwati zikhulupiriro ndi kukhala wokhulupirika ku zinthu zimene mpingo umaphunzitsa. Ndiyeno pali ena amene amanena kuti mwina mwake kumanyamula china chake chaching'ono pa iwo. mtanda wa ung'ono kapena jina jake kuti icho ndi chizindikiro cha Mkhristu. Chabwino ndiyeno pali ena amene amakhulupirira kuti mwina mwake ngati iwo angamayatse kandulo kapena kuchita mtundu wina wokuzitunduza kuti ameneyo ndi Mkhristu. Ngati iwo angamizidwe basi madzi kapena akapereka nsembe ina kapena kupereka zabwino zina ku mpingo kapena kuthandiza oyandikana naye kumugulira makala mkazi wa masiye kapena nsabato ana amasiye amenewo ndi machitidwe amene Mkhristu amayenera kumachita. Komabe izo sizimawapanga iwo kukhala Mkhristu.
Ndiyeno
ena amanena kuti ngati iwe upachika chithunzi cha Khristu ngati moto mwako kapena pa khoma pako kuti icho ndi chisonyezo cha Mkhristu. Chabwino zinthu zimenezo ndi zabwino koma ine sindikukhulupirira kuti kunyamula chifaniziro zimakupanga iwe kukhala Mkhristu. Ine ndimakhulupirira kuti kukhala chifaniziro cha Khristu kumakupanga iwe kukhala Mkhristu. Si zimene ife timachita kunjaku ndi zimene zinachitika mkatimo zimenezo zimatipanga ife chimene tili. Ndiye chotero ngati iye ali chifaniziro chathu ndipo ife tili mu maonekedwe ake ndi ziwalo zathupi lake ife tikuyenera kukhala zifaniziro mofanana ndi iye. Tikatero mioyo yathu iyenera izine zimiritsa chifaniziro cha Khristu osati kujoina mpingo kwathu kapena mukunyamula mtanda kwathu kapena zotengeka zathu koma izo zikuyenera kukhalamo kwa moyo kwa Mulungu wa moyo kumene kukunyezimiritsidwa kupyerera mmoyo wathu. Izo zinanenedwapo kwa ine ndi akuluakulu kuti asanakhale ndi masiku achipala kuti achotse litsiro pa golide kuchotsa chitsulo ndi miyala. Miyala ndi apafupi kwambiri mofanana ndi golide weniweni mpaka iyo imatchedwa golide wa opusa koma momwe iwo ankachotsera zonsezo ndi kuti iwo ankamenya iye ndi nyundo amwini ankakonda kupanga zimenezo ndipo osula golide akale ankachita zimenezo kumumenya iye ndi nyundo ndipo ankamutembenuza iye mobwerezabwereza ndi kumumenya mpaka litsiro lonse litachoka pa iye. Ndipo njira yokhayo imene iwo ankadziwira kuti izo zafika pa golide inali pamene womenyayo amakhoza kuona chinyezimiro chake pa iye. Amene amamenyayo amatha kuyang'ana mosalekeza mpaka kuti amatsala pang'ono kumengerapo pogwiritsa ntchito kunyezimira kwake komwe mu golide amene iye amamenyayo. Ndipo pamene mzimu oyera wa Mulungu uyamba kutimenya ife ndi nyundo ya uthenga mpaka zinthu zonse za mdziko zitamenyedwera kunja ndipo ife tikumakhoza kunyezimiza chifaniziro cha Mbuye Mulungu. Kotero ine ndikukhulupirira ife timakhala Khristu pakuti mawu akuti Mkhristu amatanthauza wokhala ngati Khristu ndi kumunyezimiritsa iye. Sopano zimenezo sizitanthauza kuti tizikhala ndi ndevu zazitali monga ojambula amamujambula iye kuti anali nazo ndipo sizimatanthauzanso kuti tizisunga tsitsi lalitali monga ojambula amamujambula iye kuti anali nalo kapena kuti tizivala mwinjiro monga iye ankavalira pakuti ife tikukhala mu tsiku lina. Ife sitikuyenera kwenikweni kukhala chomwecho kuti tionetsere chifaniziro chake cha thupi koma ife tiyenera miyoyo yathu kuonetsera chifaniziro cha mzimu wake ndi khalidwe lake la moyo. Ine sindikhulupirira kuti akhristu amapangidwa pojoina machalichi kapena tizikhulupiriro. Ine ndikukhulupirira kuti ndi chichezimiritso cha Yesu Khristu mwa munthu pakuti ife ndi ziwalo zake ziwalo za thupi lake ndipo ife timanyamula chifaniziro chake malemba amatero. Sopano kodi iye anali chifanizo cha mtundu wanji? Iye sanabwere kuti adzakhale munthu wina wake wamkulu komabe iye anali Woma iye anabwera ngati wantchito. Yesu anabwera kuti adzatumikiridwe. Koma kuti adzatumikire. Hani athu sikuno ikunyezimiritsa chimene iye anali. Icho ndi chimene chinamupanga iye kukhala wankulu mukulingalira kwanga. Komabe pokhala Mulungu yemweyo wamuyaya. Mulungu yemweyo amene analenga miyamba ndi dziko lapansi. Ndipo pamene iye anabwera kuno, iye anatenga udindo wotsikitsitsa ntchito yosafunikira kwambiri imene aliyense anganakhoza kukhala nayo imeneyo inali yotsuka mapazi. Mumalipiro onse amasiku oyambirira dziko la kumawa wotsika mabazi anali munthu olipidwa motsikitsitsa kuposa onse. Pakuti masiku amenewo ziweto zinkayenda mmisewu ikuluikulu izo tinjira ting'ono-ting'ono timene iwo ankadutsamo. Ndipo mphepete mwa nsewu munkanunkha mphepete mwa nsewu mmene munali ziweto, ndipo fumbi linkawulukira mwamba ndi kumagwera pa miyendo yawo ndi mapazi yawo, ndipo kununkha koyipa chomwecho monga kunkakhalira. Ndipo mwansanga wina akangobwera kudzamuchezera wina, iye sankalowa mkati ali chomwecho. Iye ankanunkha moyipa kuchokera kukununkha kwa pansewu ndi fumbi monga kozungulira bola la ziweto. Chotero chinthu choyamba chimene iye ankachita, iye anali ndi nyumba yayingʼono, nyumba yolandirira alendo ndi munthu olipidwa motsikitsitsa pamalopo modzimodzi monga kapolo wina amakhala kumbuyoko kuti azitsuka mapazi a mlendo uyu amene ankabwera ndi kumupatsa iye nsapato zina kuti avale masandasi ang'ono kuti awaveke iwo pa iye ndipo kenako iye ankadzozedwa ndipo ndiye ndi mafuta ndipo iye amakhoza kulowa kuti akakhale mlendo wabwenzi lake chifukwa iye sakanamvelera bwino kulowa mkati atadzaza ndi kununkha kwa misewu ndi thukuta ndi zina zotero. Ndipo wotsuka mapazi ankalipira motsika kuposa munthu aliyense amene analipo. Ndipo Mulungu wakumwamba anadzipembetsa yekha kuti adzakhale wankulu amene analipo, anadzakhala wotsikitsitsa amene analipo.
What a difference of the so-called reflecting Christian today.
Ndikusiyana kotani kwa wotchedwa wonyezimiritsa mkhristu lero. Ndizosiyana bwanji. Bwanji wotchedwa mkhristu lero amafuna kuti azitumikiridwa. Oh, iye amapa kuganiza kuti iye ndi wina wake. Ndizosiyana bwanji ndi mmene zinkakhalira pamene iye ankamunyezimiritsa iye. Iye sanabwere kuti adzatumikiridwe koma iye adzakhale iye anabwera kudzatumikira. Kulola iye amene ali wankulu pakati panu akhale mtumiki wa wonsewo. Ndipo ife taona lero kuti kachitidwe kathu kamagono kachikhristu ndi ndine wina wake ndipo inu si kanthu. Oh, ndi zoyakwika. Siziyenera kukhala mwanjira imeneyo. Ife tikuyesetsa kunyezimiritsa chikhristu mwanjira yolakwika. Mulungu samafuna kuti ife tizichita izo mwanjira imeneyo. Iye ife tinayimba nyimbo kukhala monga Yesu. Koma pamene zifika poti tizichepetse kunyada kwathu ndi kufika potsika monga iye ankachitira. Zikatero ife timalemba mzere.
And in doing so, man has formed denominations.
Ndipo potero munthu wapanga zipembedzo kuti wakhoza kudzirekanitsa okha. Akuoneka kuti alibe mzimu monga lemba linanenera.
They separate themselves. We belong to a certain church.
Iwo amadzirekanitsa okha ndife ampingo wakuti wakuti. Ndi mpingo waukulu. Ndi mpingo wabwinoko. Chipembedzo chathu ndi chipembedzo chokulirapo.
That doesn't act like
izo sizikuchita monga Yesu. Zimenezo sizikuonetsera chikondi chake ndi munthu wake.
He came to the lowest, to the
iye anabwera kotsikitsitsa kwa hule la munsewu, kwa wopembetsa, kwa wopambwana, ndipo analowa nawo mufumbi limodzi ndi iwo.
That's the Christian.
Umenewo ndiwo moyo wa Chikhristu.
That's the way
it should. Umo momwe izo ziyenera kumakhalira. Munyezimiritsa iye mwanjira imeneyo. Oh, ndikudziwa anthu amati amenewo masiku amenewo anapita. Izo si choncho.
Christ still remains
Christ. That is Christ. That is Zimu. That is Zimu. Umene unali mwaiye ukakhala mwaiye
iwo
zakubangitsa inu kutenga malo amenewo nanunso koma lero timayesera kumaganiza kuti ndife osiyana ndizodalikirana bwanji ndi pemphero lake pamene iye anapemphera kuti ndichi anthu onse azadziwa kuti ndife ophunzira ake pamene tikondana wina ndi mzake ndipo mmalo mwa zimenezo ife timakangana wina ndi mzake timanyozana wina ndi mzake chifukwa sitikugwirizana pa zinthu zina ndipo ife timapita kunja ndi kumakanenana wina ndi mzake maona kumene ndipo komabe nkumadzinenera kuti ndife akhristu ine ndikuwadziwa anthu amene amadzinenera kuti ndi odzadziwa ndi mzimu woyera ndi olakwa pa zinthu zoterozo amapita kumeneko ndi kumakanena kwenikweni zoyipa za akhristu ena pamene iwo sakuyenera kuchita zinthu zimenezo tsopano mbale mulungu pamene ife tikhala ndi mzimu wa mtundu umenewo ife tikhoza kulowa mmalingaliro wathu kuti ife sitili ya khristu apobe zilibe kanthu momwe tingavomerezere ndi zomwe ife tili nazo zimene zimakhala zofunikira mukuona ife sitingakhala akhristu ndipo nkusamawa konda anthu onse ife tikhoza kusiyana ndi anthu koma yesu sanayikepo ndikumati chabwino tsopano apa afarisi nonsenu inu nonse mukupita ku gehena ndipo palibe mwayi kwa inu chifukwa cha ichi icho kapena chinacho chifukwa ndinu mfarisi ndipo iye ankapita kwa iwo ndipo iye ankatumikira kwa iwo ndipo iye ankawathandiza iwo iye ankachita chilichonse chimene iye akanatha kuti awathandizire iwo
koma
lero maphunziro ndi umembala wa mpingo ndi zomanga za mdziko zaubweretsa mpingo pamodzi mwanjira yakuti mpakalu ntha atenga malo a zauzimu iwe sungafike kwa mulungu kupatula mwa mzimu pali njira imodzi yokha imene munthu akhoza kubwera kwa mulungu ndipo ndiyo kudzera mwa mzimu woyera yesu anati palibe munthu angadze kwa ine kupatula atate atamukoka iye poyamba izo ndizoona basi monga izo zingakhalire mkhristu ife tikufuna kuti titenge kabukhu kakang'ono usiku uno mu mtima mwathu ndi kuwerengera zinthu izi tsopano tiyeni tiziganizire izi ena ife timadzinenera kuti tili nacho chidziwitso chonse tili nawo iwo amene amati tsopano dikirani iwo amakonda kukhala madokotala ndi abambo oyera ndi zina zotero koma wodziwa zonse za izi ngati inu mutakhala ndi chidziwitso chonse izo sizingakuchitireni inu wina uliwonse kupatula ngati inu munali mukanakhala ndi mzimu mwa inu wachikondi baibulo linati angakhale nditakhala ndi chidziwitso chonse ndipo wopanda chikondi sindili kanthu ndipo chidziwitso chathu chimachita ubwino wanji pamene wina anena kuti ine sindingapite ku chidzidzimutso choterocho chifukwa amenewo si anthu ophunzira ine sindingayanjane nawo iwo zilibe kanthuko ya iwo sakudzoma abc yawo kapena ayi iwo akhoza kumudziwa khristu ndithudi sangathe kudzidzitsa kwambiri mulungu nthawi zonse asunge mzimu umenewo mwa ine zilibe kanthu atsika chotani zimene iye akukhulupirira chimene iye sakukhulupirira kachikhulupiriro kanji mtundu kapena chiyani ine ndikufuna ndikafikire dzanja ndi kukamuthandiza iye ndithudi ine ndikufuna mzimu umenewo mwa ine ine sindidzaganiza kuti ndine wabwino kuposa wina aliyense ine nkukhoza kutulutsa chidale changa ndi kuti anthu onse ayimirire pamene ine ndikulowa kapena ine ndili ndi msonkhano wopambana wa onsewo kodi ndine ndani muli monse koma dongo limene mulungu walipanga ndiloleni ine ndidzichepetse ndekha kuti moyo wake uwonetseredwe tiyena akhristu tonse tidzimvelera monga chomwecho chidziwitso sichingatifikitse ife kulikonse mwachitsanzo bwanji ngati patakhala khola lodzaza ndi mbalame ndipo kholalo ndilalikulu ngati kachisi uyu ndipo mbalame imodzi yayingʼono nkuwulukira mu khola ndipo nkuti hazibambo ine ndikufuna ndikuwuzani inu nonse china chake ine ndangopezeka kuti ndine wamkulu pang'ono kwa inu nonse inu mwaona ndine mbalame imene imadziwa zonse za anthu ine ndikhoza kufotokoza izo zonse ine ndamuona mkazi akuyenda kudutsa mnyumba ine ndawaona ana akusewera ine ndikudziwa zonse za izo tsopano inu nonse muzindimvera ine ndipo pa nthawi imene iye akutulutsa ubongo wake waung'onowo Mwamuna kukoleji ya Princeton University. Kudzabwerapo ndi galama la yake yopukutidwa. Ndipo iye kuyamba kukabirana ndi mbalame ya ingonoyo. Wogwiritsa ntchito galama la yapa mwamba wambiri imene yangathe. Ndipo nkumayankhula ndi mbalame ya ingono iyi. Ine ndikuganiza kuti kanduka kang'onoko kangatembenuzire mutu wake kumbali. Iye akhoza kumamvetsera kuchokera mbali imodzi kupita ku inzake. Koma iye osamadziwa chilichonse chimene iye akuyankhulacho. Komabe iye akumumva iye, komabe iye akumuona iye, koma kudziwa kwakeko kupindula chiyani? Palibe, chifukwa iye sakudziwa chimene munthu yakunena, chifukwa chiyani? Iye ali ndi ubongo wa mbalame, iye alibe ubongo wa munthu. Iya mambo mvetsetsa momwe mbalame zimamvetsera. Ndipo umo ndi momwe munthu amakhalira. Ine sindikusamala momwe muliri wa luntha. Ife tikanali nawobe ubongo wa mbalame. Chifukwa ndife anthu chabe. Mulungu amadziwika mwa mzimu ndi mavumbulutso la mzimu oyera. Ife sitidzakhoza konse kumumvetsa iye kudzera muzaluntha. Ino mukhoza kumayankhula ndi kulowa ndi kukakhala ndi misonkhano ya aluntha ndi kuwerenga maganizo momwe inu mukufunira kutero ndipo anthu sadzamudziwa konse Mulungu. Iwo sangatero. Inu mukhoza kufotokoza ndi kunena kuti anthu amene amalira ndipo amatembenuzira tsaya linalo ndi achikale. Koma ameneyo ndi munthu amene akunyezimiritsa Khristu moyo wake. Munthu amene ali wodzichepetsa, munthu amene angamayende ndi Mulungu, angamachite monga Yesu. Koma inu mwaona mbalame yaing'onoyo sikanamvetsa, komabe iyo imaganiza kuti iyo ikhoza, chifukwa iyo sinapangidwe mwanjira imeneyo. Luntha lake silingafanane ndi luntha la wophunzira wa nzeru uyu. Ndipo ngakhalenso luntha lathu silingafanane konse ndi Mulungu. Kodi malingaliro athu ang'ono opanda malire angafanane bwanji ndi malingaliro omwe ali ndi malire? Kapena malingaliro athu omwe amalire angafanane bwanji ndi malingaliro opanda malire a Mulungu? Malingaliro opanda malire amenewo a Mulungu ali patali kwambiri kuposa luntha la umunthu mpaka kuti iwo sangakhale konse. Njira yokhayo imene mbalame imeneyo ingadziwire chimene munthu yakunena ndi pakudzipereka yokha ndi kuvomereza izo ndi kuchita chilichonse chimene iyo ikuganiza kuti munthu uyo akufuna kuti iyo ichite. Ndiyo njira yokhayo imene ife timamudziwira Mulungu ndipo tsatira kutsogolera kwa mzimu oyera. Ndiko kachitidwe kachikale ndi dongosolo la Mulungu. Ndawi zonse lakhala lili dongosolo la Mulungu. Ndawi zonse ilo lidzakhala dongosolo la Mulungu. Osali mwa mphamvu, osali mwa kuthekera, koma mwa mzimu wanga, atero Ambuye. Ndiko kumene izo zimachokerako. Longfellow nthawi ina ananenapo izi. Njira yopambanira ndi kupeza chifukwa choyenera chimene chikukambidwa. Chifukwa choyenera chimene chikukambidwa. Ndipo kenako nkugwiritsitsa kwa icho ndithudi. China chake chimene chikukambidwa. Chakanidwa ndi sayansi. Ndipo ngati icho chili choyenera ndiye gwiritsitseni kwa icho. Kodi inu mukudziwa mu 1872 bungwe la Medical Association of the United States linakana mabafa osambiramo? Iwo anati iwo mwamtheradi ndi opanda ukhondo. Ndipo anati iwo azifatitsa matenda mabafa osambiramo. Iwo potsiriza abwera kwa iwo. Ndipo uthenga wakachitidwa kachikale umene ife tikuwukamba watsukira kumagazi a mwana wangosa. Iwo ukhoza kuoneka wakachitidwa kachikale koma iwo adzayenera kubwera kwa iwo osachedwa kapena mtsogolo. Ndi chifukwa choyenera. Gwiritsitsani kwa iwo ndi zonse zimene muli nazo. Ndi njira yotsukidwa ndi magazi imene mamuyeretsa munthu kuti asamapite kunja kuno makamwa ndi kumakasuta ndi kumasonkhana mozungulira ndi kumadzitcha okha mkhristu chifukwa iwo ndi ampingo ndi woyera uwo mzimu oyera wosayipitsidwa mu moyo wa munthu umene kumunyezimiritsa Yesu Khristu mwana wa Mulungu. Ndi chifukwa chake anthu lero amakana kubadwa kwatsopano. Iwo ali nacho chimene iwo amachitcha kubadwa kwatsopano. Njira yogwirana chanza ndi abusa koma kumeneko sikubadwa. chifukwa chimene iwo iwo savomereza iko ndi chifukwa chake iwo amapita kukajoina mipingo chifukwa iwo akhoza kubwera mwanjira ina yaluntha Mulungu anati pokhapokha ngati munthu abadwa mwatsopano iye sangathe kuona ufumu wa Mulungu zilibe kanthu momwe iwe ungakhalire waluntha kapena momwe iwe umadzilemera kuti ndiwe mkhristu wabwino iye umayenera kuti ubadwe mwatsopano ine mukuti ndiye mʼbale Branham ine ndikuyenera kuti ndibwere ku mishoni ina yaing'ono izo sizikutanthauza zimenezo izo zimatanthauza kuti uyenera kulandira kubadwa kwatsopano iwe uyenera kubadwa mwatsopano ili ndi gulu losakanikirana koma ine ndinena china chake kodi kubadwa ndi chiyani ngati kubadwa kuchitikira pa mphasa kapena ngati kuchitikira pansi kapena muchipatala chimene zipinda zakongoletsedwa ndi silika wapiki ndi nyasi njira iliyonse imene mungatengere iko ukakulondola
So is the new birth. It's a mess.
Amen.
It produces life. Zilibe kanthu kumene iwe uli izo zimapanga moyo watsopano izo zimabweretsa watsopano moyo wachifaniziro izo zimakupanga wantchito kuchokera mwa iwe iwe amafuna kutumikira zikatero Yesu amafuna kuti ife tizitumikirana wina ndi mzake tizikondana wina ndi mzake ndipo pamene ife tikutumikirana wina ndi mzake ife tikumutumikira iye It's only the sick that demands attention.
Sobano kumbukirani, ndi odwala okha amene amafuna chisamaliro, utumiki. Odwala okha, iwo amafuna chisamaliro. Ndipo pamene inu mumuona mulaliki, ndipo mundilole ine ndisalekezere pa mulaliki yekha. Koma mwina malire ake akhale pa membala wa mpingo aliyense amene akufuna chisamaliro ndine wina wake Mungu kumbukira pali munthu odwala mauzimu iwo akufunikira chisamaliro iwo akusowa chisamaliro cha mzimu wa Mulungu kuti uwapatse iwo china chake chimene chinga chotse khalidwe limenelo mwa iwo ndikuwachiritsa iwo kudzikonda kwawo ndi matumaniro awo akulu ndi wamkulu ine wang'ono iwe zimu oyera umatipanga ife tonse kukhala wofanana matenda auzimu ochuluka kwambiri kuchepa kwa magazi inu mukudziwa chimene kuchepa kwa magazi kuli ndi wina wake amene alibe magazi aliwonse iwo amayenda mwachilendo iwo ndi osokonekera achisokonezo osokonekera nthawi zonse ndipo ndilo vuto ndi ochuluka amamembala a mpingo athu lero iwo ndi ochepechedwa magazi iwo akusowa kupatsidwa magazi a kavari amene angawapatse iwo olemerera magazi achifumu kuti awapangitse iwo kuti aziyenda mukachitidwe kachikale njira yopangidwa ndi mzimu oyera ya Mulungu imene ingawapatse iwo china chake choti azichikhalira moyo kuwapatsa iwo chidaliro chimene chingawapangitse iwo kumayenda muchifaniziro cha Ambuye wawo wa ine mwini ngati ine ndikanakhala nako kusankha koti ndipange ine ndikufuna kuti ndizikhala monga iye ankakhalira iye anabwera kuti adzakhale mʼbusa ndipo iye anali mʼbusa mʼbusa ndi amene amatsatira nkhosa zake chithunzi chodziwika bwino ine sindikuganiza kuti ife tili nacho pa khoma pathu kuno koma ine ndinachiyika mʼchipinda changa ndipo ndimayang'ana pa icho ine sindingathe basi kutchula dzina la wojambulayo pa nthawi ino koma pamene iye anataya nkhosa yaing'ono yakuda ija ndipo iye anasiya 99 ndipo anapita kuti akayiyang'ane iyo kodi iye anachita chiyani iye anadutsa mʼchipululu Yana zijega ye kandiminga. Yana dutamu zopia. Anaenda enda usiku onse. Mpaka botsiri za pansi mbali mapini. Inari itapachikika bafubi ndi chile lali ngono. Hika moyo wake omwe bachiopiezo. Yana figira ndiba naka jotsa kamana ako. Naka jotsa mchikaribe chake chakugwa. Kena kwa naka mweleza hiko kwa iye mwini. Ndibo jambula wina na jambula jitruzi jahile. Aku mweleza hiye kwao. Sobano izo zimone kangati kuti mbusayo angangolowetsa mkono wake pansi pa nkhosayo ndi kuyamba kuibweretsa iyo monga choncho. Koma kodinu munazindikira momwe mzimu unagwirira brushi lawo jambulayo? Iye sana muyike iye pansi pa mkono wake. Iye anadzamuyika iye pa mapewa ake. Sobano ine ndikufuna kuti inu muone chisamaliro cha mbusa uyu. Sobano Yesu pamene iye ankarutsa ziwanda, iye anati, iye anachita izo ndi chala cha Mulungu. Sobano ngati njerekeza kukuvutitsani inu, chinthu chokhacho chimene chimatengera kwa Mulungu, iye basi ndi wopata ntchito mpaka iye amangotenga chala chake ndi kumupitikitsira iye panja. Koma pamene nkhosa ikubwera ku nyumba, kodi gawo la mphamvu kwambiri la mwamuna ndi pati? Amapewa ake. Inu mukuzindikira momwe mwamuna nthawi zonse, mapewa ake amakhala akulu kwambiri, kodi iye anganyamulire katundu wake wamkulu pati? Pamapewa ake. Kodi amakhala wotsimikizika kwambiri pati? Pamene katundu akhala pamapewa ake. Chotero iye amayitenga nkhosayo, amadzagoneka iyo pamapewa ake, ndi kumabwerera nayo iyo modekha. Mphamvu zonse za Mulungu zidakulungidwa muyaying'ono iyo, kanthu kodayika kuibweretsanso iyo. Koma njerekezi mophweka kwambiri, iye amangompirikitsira iye panja ndi chala chake. Iye ndi mbusa. Mbusa amayenera kusochera kuti ayipeze yosocherayo. Ndipo mbusa wabwino ndi wolisha. Unena moona mawa kuti mbusa amatanthauza wolisha. Ndipo nthawi zina mu mpingo kagulu kakang'ono kapena kachikhupiriro kakang'ono kamauka mu mpingo. Mbali imodzi imatenga njira ina, ndipo mbali ina njira inayo. Wolisha weniweni wabwino amapita ndi kagulu kameneko kukachita chiyani? Kuti akawabwezeretse iwo. Wolisha weniweni woona. Kodi iye akuchita chiyani? Iye amadzisocheretsa iye mwini kuti akachita chiyani? Kuti akawabwezeretse wodayikawo. Kodi iye akuchita chiyani? Iye akunyazimiritsa chifaniziro cha Wolisha wabwino. Yesetsa kuti aupindulenso moyo umenewo. Komabe iwo amafika pamalo ena mbale ngati kuti ali khadzula dzikolo usiku umodzi. Mbusa ameneyo amapita motsatira ndi cholinga chakuti akawakonze iwo kuwapindulira iwo kubwerera njira iyi kachiwiri. Ameneyo ndi Wolisha wabwino. Iye akunyazimiritsa chifaniziro cha Yesu. Mbale ine ndikudziwa izo zimatchedwa mpatuko, zimatchedwa kutengeka. Koma ngati ine ndikanakhala ndi kusankha kuti ndipange usiku uno, kusankha kwanga kukanakhala kukhala monga iye. Ine ndikufuna ngati chilichonse moyo wanga chionetsere chifaniziro cha Ambuye Yesu moyo wanga. Ine ndikupita ukatha mawa usiku, ukatha ukwati uwu. Ine ndikupita ku chipululu. Ine ndikufuna kuti ndikakhale kumeneko chifukwa pansi moyo wanga ine ndikumvelera kuti ine ndikusowa kuyenda pafupi ndi Mulungu kuposa momwe ine ndilili. Ine sindikufuna kuti ndizingoyenda. Ine ndimayesetsa kuyenda molondola pamaso pa iye. Koma ine ndikufuna kuyenda pafupi ndi iye. Pamene Branham Tembe nawo ikukhala ndi chitsimutso, ine ndikufuna chimodzi ine mwini. Ine sindikungofuna kuti icho chizichitika mchipindamu. Ine ndikufuna kuti icho chizichitika mwa ine. Ine ndikufuna kuyenda kwa pafupi. Ine ndikufuna zochuluka za mzimu woyera mwa ine kuti uzinyezimiritsa Khristu mwa ine. Ine ndikufuna kukhala monga iye. Ine ndikudziwa kuti woona aliyense Khristu woona amafuna kukhala monga iye. Ndicho chokhumba cha mtima wanga, kukhala monga Yesu. Iye bwanji. Ine ndikufuna kuti iye akhale wanga. Ine ndikufuna kuti iye akhale. Iye ndi chitsanzo cha chimene ine ndikufuna kukhala. Ndipo taonani, izo zidzatengera mzimu woyera kuti uchite zimenezo. Ndicho chinthu chokhacho chimene chingachite izo. Ine sindimakhala nawo chinthu maseminari ndi chimene wina ayenera kundiwuza ine. Ine sindisamala zakupyopyana mtanda kapena kukokera izo pa mtima pako kapena kupemphera kwa kufa. Ine ndimakhala ndi chidwi mu chinthu chimodzi ndicho zochuluka za mzimu woyera kuti mutenge William Branham. Ine ndilibe chidwi ndi kujoina mpingo waukulu kuposa amene ine ndilimo. Ine ndine wa mpingo weniweni wa Mulungu wamoyo woyamba kubadwa. Nina ndinabadwira mwaiwo. Ndipo ina ndikufuna zochuluka za zimo yera moyo wanga kuti zikanye zimiritse Kristo amene ine ndimamukonda. Ine sitisamala kuti ndimuyezo wanji kapena mulingo amene ine ndiyenera kubwerapo kuti ndipeze izo. Ine sitisamala ngati ndikuyenera kupita kuno kapena kupita uko kucheka wotengeka woyera wodzikuza chilichonse chimene chingakhale. Ine ndikufuna zochuluka za moyo wake kuti zizenye zimiritsidwa. Ine sitimakhala ndi chidi ndi mulingo amene ndikuyenera kufikapo. Ine ndimakhala ndi chikwi ndi mzimu woyera kuti ine ndithe kukhala wantchito mochuluka monga iye analili. Iye anali mtumiki wa Ambuye. Sitinabwere konse kuti ndidzatumikiridwe kapena kudzalalikiridwa. Sanabwere konse kuti iye adzalalikiridwe koma kuti adzawalalikire. Iye anatenga malo a wantchito. Ndipo ngati mfumu yakumwamba ingathe kuchita zimenezo ndipo ndife ziwalo za thupi lake, tiyeni tonse tikhale chimodzimodzi, wosati kukhala wosiyana koma kudzichepetsera tokha mukukhalapo kwake. Zilibe kanthu chimene dziko likuyenera kunena kapena anthu aluntha. Musaganize kalikonse za izo. Muzingolandira zochuluka za mzimu woyera ndi kukhala monga Yesu, wodzichepetsa, mofatsa, modzitsitsa kutenga malo ake, ndipo iye adzatenga anu pa chiweruzo. Tiyeni tiweramitse mitu yathu kamphindi chabe. Kodi ine ndingaone usiku uno gulu la manja mchipinda chino amamembala a mpingo uno ndi mipingo ina? Pamene ine ndikuti mpingo uno, ine ndikungotanthauza bali mpingo umodzi wokha, umenewo ndi mpingo wa wobadwa mwatsopano, mpingo wa woyamba kubadwa, mpingo wa Yesu Khristu amene sanabadwe madziko koma abadwa mwa mzimu wa Mulungu. Kodi ine ndingaone gulu la manja atakwezedwa mwamba ndikuti Mulungu ndipangeni ine monga Yesu, ndiwumbeni o Ambuye, ndisambitseni o Mulungu. Mulungu adalitse mitima yanu. Ndisambitseni ine ndipo ndidzayera kuposa chipale. Ambuye, pali zopindika zazing'ono ndizokhota moyo wanga. Ine ndakhala ndikukhala ndikumamvetsera mbale Panel ndi mbale Neville ndi azitumiki ena abwino ndi mbale Collins ndi ambiri abale amenewo amene akulalikira. Ine ndakhala ndikumvetsera koma Ambuye usiku uno ine ndangofika pa chigamulo ichi. Kodi iwo akundiwuza ine chiyani? Kodi iwo akuyesetsa kuti afikitse chiyani kwa ine? Ndikuona kuti iwo akuyesetsa kuti andipangitse ine ndikhale monga Yesu. Ndipo palibe njira yoti ine ndichite zimenezo. Ine ndine nyalukwe, ine ndili ndi mawanga, ndipo ngati ine ndiwanyambita iwo, ine ndimangowapangitsa iwo kukhala owala. Iwo amangooneka mowala kwa dziko. Mbuye, loleni ine ndizitayendekha. Ine sindikusamala kuti zikuoneka zanyensi mwa mtundu wanji kwa dziko. Ine ndikufuna kuti ndibadwe mwatsopano mwa mzimu wa Mulungu. Ndipo ine ndikufuna inu Ambuye kuti mundidzadze ine usiku uno ndi mzimu wanu woyera. Ndisambitseni ine, ndiyeretseni ine ngati magazi a Yesu andiyeretse ine, anditsuke ine, ndipo ndidzazeni ine mpaka ine nditazitayandekha ndikuzipeza izo Ambuye mwa inu. O Ambuye Mulungu, mlengi wa miyamba ndi dziko lapansi, amene munamukitsanso Ambuye Yesu kwa akufa, munamukitsa iye mwa mzimu wofulumizitsa wa Mulungu wamuyaya, munaukitsa tupirija limene inu munkakhalamo, ndipo mwalipezera ilo ku mpando wachifumu wakumwamba. Iye anabwera kwa wotsikitsitsa amene analipo pa dziko lapansi hule, ndipo anadzakhala wantchito wotsikitsitsa, anapita ku mzinda wotsikitsitsa kwambiri, anachita ndi anthu otsikitsitsa, analandira dzina lotsikitsitsa, ndipo anadzakhala wosauka kwambiri mwa wosauka. Ngakhale kwa chilengedwe mbalame zili ndi zisa, ndipo ankhandwe ali ndi mphanga, koma Mwana wa Munthu analibe malo ogonekapo mutu wake. Ndipo komabe zimu wofulumizitsa umenewo umene unalemekeza wantchito wowona uja amene anadzipanga yekha wantchito kuti ife tidzakhoze kukhala ndi chitsanzo chotitsatira. Iwo unamukitsa iye kuchokera ku maenje a Gehena ndi kubweretsedwa mwa manda. Ndipo analitulutsa thupi limenelo, ndipo analikhazika ilo miyamba ya miyamba mpaka iye anakwezedwa mwamba kwambiri, mpaka iye amachita kuyang'ana pansi kuti aone miyamba. Ndipo anamupatsa iye dzina loposa dzina lililonse lotchulidwa zonse ziwiri, miyamba ndi dziko lapansi. Ambuye, mulole ife tilandire mzimu wake usiku uno. Mulole iyo ikhale njala ya mtima uliwonse muno. Inu mwaona manja amene anakwera mwamba, Ambuye.
Grant it, Father, for we asked it in Jesus' name. Amen.
Pereganiza Tate pakuti ife tikupempha izi mu dzina la Yesu. Amen. Umemba la wampingo ndi wabwino, ine ndilibe kanthu kotsutsa izo kapena chilichonse cha zinthu zimenezo. Koma mbale kukhala mkhristu kumatanthauza kusandulizidwira kuchifaniziro cha Khristu. Ife tikufuna kukhala zifaniziro za moyo. Osati kunyamula chifaniziro, koma kukhala chifaniziro cha Ambuye Yesu. Pali nyimbo yayingono imene ndikufuna kuti munditandize kuimba pakali pano. Ine sindikudziwa, ine sindingathe kuimba iyo, koma ndikutsimikiza kuti inu nonse mungathe. Munditandize ine kukhala monga Yesu. Yangati anayamba imvapo iyo, ine ndikudziwa kuti ife tonse tikufuna kukhala mwanjira imeneyo. Chotero tieni tiimbire iyo kwa iye. Ine ndikuzindikira kuti mzimu oyera wa ukulu uli pano. Inu simungabisali. David anati, ine ndingalepo gona panga ku Gehena. Komabe iye adzakhala kumeneko. Ndipo iye adzakhala pali ponse. Chotero, iye alipomwe pano usiku. Iye amadziwa kusuntha kuli konse, kachitidwe kali konse, chilichonse chimene ife timachita. Maonedwe ali onse, ndingaliro lili lonse. Iye amadziwa zonse za izo. Kodi inu simukukhulupirira zimenezo?
To be like Jesus, to be like Jesus, on earth I long to be like Him, all through life's journey from earth to
kodi inu simukuzikonda zimenezo, mvetserani izi tsopano.
From Bethlehem's manger came forth a stranger, on earth I long to be like him, all through life's journey from earth to
mukudziwa chimene chikudutsa mbuyo maganizo mwanga tsopano. Zulo ine ndinatenga buku la kale la muchalichi pakhala ine sindinalione ilo chabwino. Moona ndi nthawi yoyamba imene ndinaliyang'anapo mkati mwake. Ine ndinkaligwiritsa ntchito ilo pamene mpingo unakhazikitsidwa koyamba. Ndipo apo panali dzina la mbale Suwa pamenepo. Ndipo munali mbale George D. Ark ndi mbale Weber. Maina onse awo mmenemo ine ndinaona pansi makalasi ang'ono a Sunday School. Ine ndinaona chopereka chathu chonse cha makalasi asanu chinali dola ndi masenti 66 chakachisi uyu ndi ma 100 atakhala pano dola ndi masenti 66. Mukuona kenako ndinayang'ana mndandanda walero. Ine ndinaganiza ndiyangati apita. Ine ndinamuona mbale Frank Broy mmenemo ma amenewo ndiabongo zianga amuna ine ndinaona onse akale amenewo akazi aweba akale onsewo iwo onse anabwera makwerero adapita mwamba onse anapita ine ndikukumbukira pamene ife tinkakonda kuyima pano ndipo ine ndinaganiza ambuye mulungu chali chichatu chikoza kuoneka chabwino kwa pang'ono ndipo ife tikuyembekezera kumanga china koma mbuye kodi inu mukutikondabe ife tsopano kuposa mamwe inu munkatikondera nthawi imeneyo ayi sindikukhupirira kuti iye akutero pamene ife tinkayima ndi kumayimba ine ndikungofuna kukhala monga iye pa ulendo wonse wa moyo ine ndikukhoza kumuona George wang'ono wokalamba ali ndi kolala yake yotsegula monga choncho ndipo thukuta likutuluka pa iye atakulunga mpango wake pakati pa zala zake ine ndikukhoza kuona nkhope zokondedwa zakale za oyera kumbuyo uko akulira ali ndi manja awo mwamba alaliki ankalowa mchipindachi ndipo ankati hey nyamata kodi iwe umatha bwanji kuwapangitsa anthu kukhala ogwirizana monga choncho ine ndinati ndilibe chochita ndi izo iwo anapangidwa ndipo anasandulika ku chifaniziro cha mulungu uko pa benchi yakale ya utuchi kumusi uko kina kwake kumene anakamupeza Khristu mu mtima mwawo ndi fungo lonunkhira lokoma bwanji mapemphero amenewo pamene iwo ankapita mosalekeza usiku wonse ife nthawi zina tinkalowa mkati ndi kupita ku nyumba ya wina ndi mzake ndi kupita ku nyumba kukacha kupemphera usiku wonse ife sitimapezanso kuona mtima kumeneko zikuoneka ngati zonse zinapita vuto ndi chiyani vuto ndi chiyani tiyeni tibwerere ku chikondi choyamba chimene tinali nacho
Be like Jesus, to be like Jesus, all earth I long, to be like Him, all through life's journey, from earth to
kodi inu mungaterodi tiyeni tiyimbe iyo ndi manja anu mwamba
just to be like Jesus be like Jesus conform to his image love one another
kondanani wina ndi nzake ndife ziwalo zathupi lake ife tikuyenera kukhala monga iye kodi inu mukutanthauza izo kwenikweni nenani amen tsopano kodi umenewo si mzimu wokoma ine kuti bwino ndikhale ndi iwo kuposa chilichonse chimene ine ndikuchidziwa mdziko ine inu mukhoza kutenga dziko lonse ndi zokonda zake luntha lanu lonse madokota lanu onse marabi mabishopu abambo oyera ndipatseni ine yesu kukulondola mungu ndilola ine ndikhale ndi iye njira ya chikale ija ine ndikumumverera iye pansi mu mtima mwanga ndipo ndikuyang'anira miyoyo yanga ndipo ndikuona zokhumba zanga ndikumutumikira iye wodzichepetsa wofatsa ndi wodekha ndi chimene ife tikusowa abwenzi ndiwe ameneyo ndi yesu ameneyo ndi yesu wa mu baibulo wosati yesu waluntha koma yesu wa solo iye ali pano sikuno ndi angati akudwala ndi wosowa kwezani manja anu mukusowa khristu inu mukudwala ndipo mukufuna kuti mupemphereredwe kwezani manja anu mwamba mokweza kuti ine ndikhoze kuona yemwe inu muli chabwino ndi angati ali ndi chikhumbo mu mtima mwawo kuti amupempherere wina wake amene akudwala tiyeni tione manja anu akukwera m'mwamba chabwino pali angapo ndithu ayiwo Ndiyangada kukubirira kuti Yesu akadali yemweyo. Ife tiribe makada ape mpiro, inesindi palibe makada ape mpiro. Koda alipo, inesindi kuganiza kuti iwa nalipo. Kodino mkukubirira kuti Yesu mpulumutsi watu, akoza kubwera usiku uno kwa ife. Ndipo ngati ife tinga imbe. Ndipo yene ndikuyankhula za kunyezi milita jifanizilo jake. Kodi iya angajide chiani ngati iye adaima pano. Kodino mkuganiza kuti iya akoza kujita monga iya anajitira mu Yohane Folo. Pamene iye anamuona mkazi pa Getsime. Ndipo anamuuza iye anadziwa chimene chinali pa mtima wake, ndipo anafotokoza izo kwa iye, ndipo anamuuza iye, ndipo iye anadziwa kuti iye anali Mesiya. Inu mukukhulupirira zimenezo, inu mukukhulupirira kuti Yesu yemweyo amene ali wansembe wankulu, dzanja la Mulungu. Inu mukumukhulupirira Yesu yemweyo usiku uno, amene ankayenda tsiku lina, ndipo panalibe mzere wa pempero, koma panali mkazi wang'ona amene anali ndi vuto la magazi. Iye anakankha monyinji mpaka iye anakhudza chovala chake, anabwerera ndipo anakakhala pansi. Ndipo Yesu anapotoloka ndipo anati, ndani wandikhudza ine. Inu mukukhulupirira kuti Yesu ameneyo akadali Yesu yemweyo lero, ndipo chokhumba chake mu mtima mwake, mwaona, iye ankachita mantha, anabwerera mbuyo ndipo anakakhala pansi, iye anadikira. Ndipo Yesu anati, ndani wandikhudza ine? Ndipo Petro mtumwi anamudzudzula iye ndipo anati, Ambuye bwanji, aliyense akukukhudzani inu? Iye anati, inde, koma uku kunali kukhudza kosiyana. Ukoma watuluka mwa ine ndakumverera iko. Ndipo iye anayang'ana pozungulira kudutsa mwaomvetsera mpaka iye anamuona mkazi wang'ona ameneyo. Ndipo iye anamuuza iye kuti iye anali ndi vuto la magazi, ndipo chikhulupiriro chake chinali chitamuchiritsa iye. Kodi ameneyo ndi Yesu? Kodi tingadzichepetse tokha usiku uno ndipo nkusandulika mwakukonzedwanso kwa mzimu wathu mwa mzimu oyera, kuti ife tikhoza kupereka milomo yathu, maso athu, ndi chikhulupiriro chanu, ndi mwachikhulupiriro changa kuti yakhoza kubwera mwaomvetsera ndi kudzasunthira mwa inu, ndi kudzasunthira mwa ine, kuti adzakwaniritse mawu ake kuti iye ndi wansembe wankulu wakuvomereza kwathu. Iye amakhala pa dzanja lamanja la Mulungu kuti azipanga kupembedzera pa kuvomereza kwathu. Iyenso ndi wansembe wankulu amene akhoza kukhudzidwa monga momwe iye ankachitira pamene iye anali kuno pa dziko lapansi mwakumverera kwa zofoka zathu. Kodi inu mukukhulupirira zimenezo? Yesu yemweyo, ndiyangati muno ali ndi chosowa chanu kapena cha wina wake? Ena ayina amene sindikukudziwani, wina wake amene mukumudziwa kuti ine sindikudziwa zimenezo. Ine ndinena izo monga choncho. Ine sindikudziwa kanthu za inu kapena pempho lanu, koma inu mukukhulupirira kuti Yesu ali pano kuti adzadziumbe yekha, kuti adzadzipange yekha kuonekera kwa ife, kuti adzachite mwa ife mwa njira yomweyo iye anachitira pamene iye anali mwa Yesu Khristu. Kodi inu mukukhulupirira zimenezo? Kwezani mwamba manja anu. Aliyense wa ine amene akudziwa kuti ine sindimakudziwani inu tsopano. Mukuona, ine sindikukudziwani inu. Chabwino, tiyeni tione. Kodi tikhale ndi chidwi pati nthawi yoyamba, tsopano mukhale molemekeza. Ngati iye angachite izi, kodi inu mumukhulupirira iye ndi mtima wanu wonse? Mukuona, ine ndikungomverera, ine ndimati ndikuyitanireni inu pano, ndikudzayika manja pa inu. Sindikukhulupirira kuti ndichita zimenezo. Ine ndikukhulupirira kuti Yesu ali pano. Ife wosati kunyamula chifaniziro cha iye, koma kukhala chifaniziro cha iye. Ameneyo ndiye Yesu amene ife tikumufuna. Sichoncho izo kukhala chifaniziro chabwino. Tsopano Ambuye Mulungu, apa pali neno lopambana. Koma ndinu Ambuye amene munapanga lonjezolo. Tsopano tiyenera kukankhira patsogolo. Tsopano china chake chikuyenera kuchitidwa. Ngakhale ife sitili nkomwe chipembedzo, ife ndi ochepa chabe, odzichepetsa, gulu losauka la anthu ochuluka. Mwakuti ambiri ya ife tingathamangitsidwe kuchoka mmipingo yayikulu ya luntha. Ngati tingapiteko, ife silingavale monga iwo amachitira. Ndiyeno chinthu china, ngati ife tingadzuke, ndipo mzimu kutidalitsa, ndipo ife nkuti amene. Monga malemba amanenera, ife tingatulutsidwe nthawi yomweyo. Ndipo ambiri sangalandiridwe, ena ayiwo chifukwa cha mtundu wawo, ena ayiwo chifukwa cha kachikhulupiriro kawo, ena ayiwo chifukwa chakuti amakukondani inu kwambiri, ndipo iwo ali ndi mzimu. Iwo ndi akufa ku zinthu za mdziko, ndipo abadwa mwatsopano, koma iwo ali ndi moyo watsopano. moyo wa wanchito
wamaifera
sonkana pano ambuye pansi padenga la lingono ndimene inu mwatipatsa ife ndimene ife timayamikira tsopano ambuye mulole ichikidziwike kuti ndinu Kristu yemweyo ndipo kuti mmodzi wa mkulu uyu amene ife tikumukamba yali pano tsopano kuti adziwike ndi kuchita monga momwe iye anachitira pamene iye anali kuno pa dziko lapansi perekaniza Atate kuti iwo akhoze kuona ndi kukhulupirira pakuti ine ndikupempha izi mu dzina la Yesu. Amen. Kodi inu mukukhulupirira zimenezo? Chimene mukupempha muchipeza? Kodi chikhulupiriro ndi chiyani? Chikhulupiriro ndi choonadi. Chikhulupiriro ndi china chake chimene umachidziwa motsimikiza. Chikhulupiriro si chinthu chimene umangochiganizira. Chikhulupiriro ndi chimene iwe ukuchidziwa, maona? China chake chimene chimabwera kudzatsikira mu solo yako. Ine ndikufuna iwo amene sakundidziwa ine, ndipo ine sindikukudziwani inu, ndipo inu mukanali ndi chopempha kapena chokhumba, kodi mungakweze manjani kenanso? Ine ndikungofuna kupeza lingaliro la aliyense, munthu aliyense muno amene ine sindikumudziwa. Chabwino, zili paliponse, ine sindimakonda kuyankhula ndi anthu amene ndikuwadziwa, chifukwa ena ngati iye akuwadziwa iwo, koma pali manja ambiri amene anakwera mmwamba, amene ine sindikuwadziwa. Sobano, ngati Ambuye Yesu angapereke izi, kodi nonse ayo mukhulupirira izo ndi mtima wanu wonse ndi kulandira machiritso anu ndi chilichonse chimene chingakhale, chonde, tiyeni basi, mitima yathu tipemphere, Yesu chotsani kukayikira konse, bwanji, Yesu sangakayikire, ngati ife tili mu chifaniziro chake, ife timakhulupirira. Iye anakhulupirira Mulungu. Iye anabwera kudzachita chifuniro cha Mulungu. Iye sana samale chimene munthu ananena. Kapena wina aliyense ananena. Iye anabwera kudzachita chinthu chimodzi. Kudzakhala wantchito kwa Atate ake. Ndipo Atate ake ankakhala mwa iye. Ife tabwera kudzakhala antchito a Mulungu. Mzimu Woyera ukukhala mwa ife. Ife tikufuna kuti tizimutumikira iye. Ine ndikhazikika pa mkazi. Mkazi wachikuda wakhala kumbuyo kuno. Ine ndikukhulupirira iye anakweza manja ake. Kuti ine sindimamudziwa iye, kukhala kuti chabwino, alibe awiri ayiwo pamenepo, chabwino. Palibe mmodzi wa madona inu amene mukundidziwa ine, kapena ine ndikukudziwani inu. Ngati ukonkulondola, kwezani mwamba manja anu, kuti ine sindikukudziwani inu. Kwezani mwamba manja anu, chabwino, ndife alendo kwa wina ndi nzake. Mulemba munanenedwa, chifukwa chimene ine ndinazindikira, ndinu, inu munali anthu achikuda, mugona. Panali mkazi nthawi ina mu Baibulo, mutu wa folo wa Yohane Woyera. Yesu anabwera pa chitsime, ndipo panali mkazi wa Chisamariya. Iye anali mkazi wa mtundu wina. Ndipo Yesu anayankhula ndi iye mpindi pang'ono chabe, mpaka iye anapeza chimene vuto lake linali. Ndipo anamuza iye chimene vuto lake linali. Ndipo pamene iye anamuza iye vuto lake, iye anati, Bwana, ine ndazindikira kuti inu ndi mneneri. Tsopano ife tikudziwa, pamene Mesiya adzaza, iye adzatuza ife zinthu izi. Koma iwo sanamvetse yomwe iye anali, bwanji, iye anati kwa iye, inu ndi ndani? Ndipo Yesu anati, ine ndi iye amene akuyankhula ndi iwe. Iye anabwerera mu mzinda kumene iye anachokerako, ndipo anati, bwerani mudzamuone mwamuna amene wandiwuza ine zinthu zimene ndazichita, ndandiwuza ine chimene chili cholakwika. Kodi ameneyo si Mesiyayo? Kodi akazine munayamba mawerengapo zimenezo? Ndithudi Yohane Woyera, mutu wa folo, chabwino. Ngati Yesu ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Ndipo inu mwayimamayadi 20 kuchoka kwa inu, kapena mwakhala kani? Kodi inu mukukhulupirira Yesu yemweyo akuyankhula pakati pathu, akhoza kuwulula kwa ine chimene inu mukufuna kuchokera pano? Ngati ine ndakuwuzani inu choonadi, Baibulo ili kukhala lolondola. Iye akhoza kuchita izo, si choncho iye, ngati iye angachite izo, inu mukhulupirira izo? Mkazi kumapeto, akundiyang'ana ine, mbali iyi, iye akuvutika ndi vuto la nsana limene iye akufuna kuti achiritsidwe, ndiko kulondola ndendende. Ngati izo nzona, kwezani mwamba dzanja lanu. Dona kumapito, ndi zimenezo tu. Sopano, nanga bwanji inu dona, kodi inu mukukhulupirira nanunso, ine ndikukhulupirira inu munati ndinu mulendo kwa ine nanunso. Woyandikana ndi iye, inu muli ndi vuto ndi mutu wanu, ndipo inu muli ndi vuto la khungu nanunso. Ngati ukonkulondola, kwezani mwamba dzanja lanu. Sopano, kazipirani kwanu, awiri nonsenu, mukakhala bwino. Chikhulupiriro chanu chakuchizani inu. Kodi inu mukukhulupirira kuti Yesu ali pano sikuno, nanga bwanji ena inu, chipinda chonseji, ena pake, khulupirirani. Apa pali mkazi wakhala apa, akupemphera, iye ndi wankhondo, ine ndikumudziwa iye, koma ine sindingakhoze kuchitira mwina, chifuka kuwala uko kwa bachikika pa iye. Ndi abiti Bruce. So bana abiti Bruce, inesindi kudziwa kali konse za vuto lanu. Inu munachiritsidwa ndi kansa nthawi ina. Koma pomwe apo pa khomo limenelo, nthawi yoyamba imene ine ndinayamba ndagulitsapo, ndinanenapo. Ndinakuonani inu mutayima pa khomo limenelo. Mzimu Woyera unandiwuza ine china chake chimene palibe wina akudziwa kupatula inu ndi adokotala. Ukonkulondola. Sichoncho izo, kodi inu mukukhulupirira kuti iye akhoza kundiwuza ine chimene chili vuto tsopano. Ine ndikukudziwani inu, koma ine sindikudziwa vuto lanu. Ine sindikudziwa nkomwe chifukwa inu munachiritsidwa kukansa. Koma ine sindingachitire mwina kuwala kuja kukulembewera pa inu. Mukuona iko kwakhala pamenepo. Tsopano ine ndikuona wina wake akudzuka. Izo sinuyo ndiza wina wake ali ndi kansa ndiko kulondola ndende ndipo kenako ine ndikuona mkazi kapena china chake iye ndi wochimwa kapena china chake ali ndi chizolo wetsi chakumwa kapena china chake ndipo iwe wanyamula mipango iwiri kuti ine ndisanjike manja anga pa iyo kwa chawo kwa chipulumutso chawo ndizo pakuti atero Ambuye ndiko kulondola ndende tsopano iwe ukhale woweruza mkulondola uko, ngati uko mkulondola kweza mwamba dzanja lako. Wina wake kumbuyo kuno, amene ine sindi kumudziwa, kweza ni mwamba dzanja lanu. Wina wake amene ine sindi kumudziwa. Pano, pali, chimene jondi jani, kweza ni mwamba manja anu kachiwiri. Pomwe hapo, pangoja, pali akazi foro kapena 5 ya kalapa menepo. Kodi inu, mukundi kukrubilira ine kukala wanchito wake.
Do you believe that what you see is operated by the Spirit of God? You do? If you can believe.
Kodi inu mukukhulupirira kuti chimene mwaona chimagwira ntchito ndi mzimu wa Mulungu, inu mukutero ngati inu mungakhulupirire. Mkazi yemwe wakhala akuyang'ana ndi inu, wavala chipewa chaching'ono, wavala magalasi, ndolo zooneka zoyera. Inde, izo sinuyo, ndi za wina wake, ndipo ali mchikhalidwe chovuta. Ndikuraya magazi kwa mkati. Iwo ali mchipatala. Chipatala chimenecho ndi New Albany. Ndicho choonadi. Pakuti utero mzimu woyera. Mtsikana, kodi iwe unakweza mwamba dzanja lako mkazi mbali ina iyi. Akundiyang'ana ine mbali iyi. Kodi iwe kundikhulupirira ine uli ndichokhumba mu mtima mwako. Iwe kukhulupirira kuti Mulungu akhoza kuwulula izo kwa ine chabwino. Iwe kumupempherera wina wake aponso. Ndi wina waga amene ali ndi ng'ala maso mwake. Iwa akuopa kuti achita khungu. Muzunzoona. Tsopano ngati iwe ungakhulupirire chifukwa cha iye. Iye sakhala wakhungu ngati iwe ungakhulupirire izo. Mkazi molunjika kumbuyo. Pamapeto apo. Kumbuyo kuseri kwa mkazi amene anakweza mwamba dzanja lake. Iwe uli ndi vuto la mitsempha. Ukonkulondola. Manjenje ako ali pakhosi pako. Ukonkulondola. Sichoncho izo ndiye ukweze mwamba manja ako ngati zinthu zimenezo zili chomwecho. Akazi inu apo, ine ndikuyankhula chabwino. Kodi mkazi wotsatira uja anali ndani? Kodi ndi inu munakweza mwamba dzanja lanu aponso mlongo, pamenepo? Kwezani mwamba dzanja lanu, wachikulire ameneyo chabwino. Inu muli ndi nyamakazi imene mukufuna kuti mupemphereredwe. Ukonkulondola, sichoncho izo, kwezani mwamba dzanja lanu, inu mukukhulupirira.
Somebody in the back of the church, believe. Have faith.
Wina wake kumbuyo kwa charichi, khulupirirani, khalani ndi chikhulupiriro. Ine ndikumuona mkazi, akuyang'ana molunjika kwa ine. Akuyang'ana pakati pa akazi awiri pamwe pano. Iye wayika chala chake pakamwa pake. Iye akuyembekezera operation yakapamba. Ndiko kulondola ndende. Ngati uko kulondola, kweza dzanja lako dona. Ndi uyo apo. Ndino mukukhulupirira, chiyani chimenecho? Ndi Yesu Kristu, mwana wa Mungu. Kodi inu mukukhulupirira ndi mtima wanu wonse? Tsopano minute yokha mlongo.
To be like Jesus, to be like Jesus, on earth I long to be like Him. All through life's journey, from earth to
Sobano, inu mukuona kufa kwa mpingo wa tsiku lino. Kodi chikanachitika ndiyani masiku a Ambuye Yesu? Pamene chinachitika. Kazi ameneyo atasangalala kwambiri. Anapeza mtsuko wa madzi uja. Ndipo anapita mu mzinda. Iye anati, Mesiya ali kuno. Koma rero inde inosimo yes. kumakhala ndi nyasi zokwanira uko paguwa kuti mulandire kubadwa kwa tsopano panobe pali china chake cholakwika pena pake icho chingakhoze kutumiza mzimu woyera kudutsa pamalo awa pano chikhoze kuyambisa chitsitsimutso chinyezimiritso cha Yesu Kristu chifaniziro chake chikumbira pano chikusuntha pakati pa anthu kuti chichite zimenezo vuto lake ndi chiyani pali china chake chikusowa ife tikusowa chitsitsimutso ndiyangati ena amene akudwala kwezani manja anu amene akudwala ndi osowa ikanani manja pa wina ndi nzake tiyeni tilemphere mofulumira ndithu tsopano ikanani manja pa wina ndi nzake mukhale kokonzekera kulandira machiritso anu ngati inu mungakhulupirire ndi mtima wanu wonse ili mukhoza kuchiritsidwa pakali pano ine ndinadabwitsidwa ife timayankhula za mkazi kubadwa ine sinayambe ndakhalapo naye panobe moyo wanga mkazi mmodzi monga amene ine ndikudziwira amene anabwerapo pa nsanja akufuna mwana chimachitika ndi chani ngati ine ndingakhoze kumuona iye ndikuona izo zikuchitika kukumba kwake kwa chinthu choyenera ine ndinganene kwa iye dona iwe ukufuna mwana iye inde mbale Branham ine ndikudziwa za mkazi wa usinkhu wa zaka 49 ali ndi mwana wamwamuna wang'ono tsopano moyo wake wonse iye anakhala ndi mwamuna uyu chiyambireni chabwino kuyambira pafupifupi usinkhu wa zaka 16 iye ali 49 ndipo mwamunayo ali 50 chakuti nditangonena kuti pakuti atero ambuye izo nzona ukhala naye mwana uyu iye anapita kwawo ndipo anakagula zovala za mwanayo zaka zitatu kenako ali wa usinkhu wa zaka 52 iye anabereka nyamata wang'onoyo amene ankakhumba atakhala naye bwanji pamene iye anamva izo zikuyankhulidwa iye anadziwa kuti ziyenera kuti zidzachitika kodi izo zinachita chiyani zinamwika iye mukaganizike koyenera ngati izi mzimu oyera ndiwabwino kwambiri kubwera ndi kudzayankhula zinthu izi kwa anthu ngati izo zingati ngati inu mungakhale mukaganizike kolondola tsopano machiritso atheka oh ambuye ndinu mulungu ndipo ndinu mulungu kwa nthawi zonse ndipo ndife okondwa kwambiri kudziwa kuti inu munalonjeza kuti inu mudzakhala naye wotsatira pamene inu mudzabwera pa dziko lapansi mosalabadira chimene chikupita kapena chikubwera padzakhala anthu amene ati adzakhale okonzeka ife tikudziwa kuti pali chakhumi chimene munthu amapereka kwa mulungu ndipo pali chakhumi pakati pa anthu mwina mwake tinganene kuti chakhumi chazokolola zonse za pa dziko lonse kudutsa mibado tidzakhala osankhidwa awo amene ayitanidwa oh atate ife tikupemphera pamene ife tikugwira ntchito pano ife tonse pamodzi tikufufuza kudutsa mu mzinda kuyesetsa kuti tibweretse ochimwa kuyesetsa kuti tichite china chake kufumu wa mulungu ife timapita kumusi mu mzinda ife timaona kusanjanitsika ife tikuziona izo ndipo monga loti mu Sodomu izo zimasautsa mioyo yathu tsiku ndi tsiku waona akazi akusuta ndudu ndi kumadzinenera kuti ndi akhristu ndipo akumwa ndi kusokosera ndi kumavala zovala zopanda khalidwe ndipo amuna kumasirira ndipo oh chimo la Sodomu mitima yathu ili ndi chisoni mkati mwathu ambuye oh zosadabwitsa chikhulupiriro chikumabwera mofowoka pamene anthu ali monga choncho akusowa magazi a yesu zimenezo zikanati ziyeretse mioyo yawo ndi kuwayatsa iwo moto wa mulungu komabe iwo sadzazilandira izo ndipo mautumiki ang'ono pa ngodya akuimba nkhotcho ndi moma ali mngodya zawo ndipo iwo akumatiseka ife tikamabweretsa oyera a mulungu wa moyo oh momwe ife tikukuthokozerani inu akate chifukwa cha malo ena kwina kwake amene ati adzalalikire uthenga amene adzatambasulire manja kwa anthu perekani ambuye pakali pano pamene ife tikupemphera ndikudziwa kuti mzimu anu oyera waukulu ndi angelo ali malo awo kuno mu mpingo uno mulungu khululukirani tchimo lililonse anthu akudwala pano sikuno alipo ochuluka iwo inu mwadzionetsera nokha kuti muli pano ambuye kupyerera mwa ntchito anu ambiri a iwo kunja uko amene amafikira ndi kuyitana ndi kumakoka ndipo ambuye inu mukudziwa kuti ndinu mmodzi yekhayo amene mungalole izi kuti zichitike ndinu mulungu ndipo mulungu yekhayo ndipo inu mumachita izo kwa cholinga chimene inu munalonjeza kuti inu mudzachita izo ndipo ndicho chizindikiro chotsiriza kwa mpingo monga inu munayankhula nthawi ya kumapeto yafika. Yeyinu munafunsa funso ili. Kodi ine ndidzapeza chikhulupiriro pamene ine ndidzabwera pa dziko lapansi. Inu simunafunse kuti kodi ine ndidzawapeza mamembala ampingo. Kodi ine ndidzapeza chikhulupiriro. Kodi ine ndidzapeza kuona mtima. Inu munati kodi ine ndidzapeza chikhulupiriro pamene ine ndidzabwera pa dziko lapansi. Ambuye mulole anthu odwalawo amasule chikhulupiriro chawo. Achoke kuzokhulupitsa ndi zokayipira ndi mantha. Mulole chikhulupiriro chawo chimasulidwe pakati pano. Ndipo ngati iwo amasula chikhulupiriro chawo, matenda awo adzanena kuti amasuke. Mdierekezi adzasiya kugwira kwake. Ndipo iwo adzamasulidwa ndi mphamvu ya Mulungu wamphamvuzonse. Mulole mzimu woyera uyenderele mtima uliwonse. Ubatize moyo uliwonse. Ndi kuchiritsa thupi lonse limene lili mukukhalapo kwa uzimu. Perekani Zambuye, pakuti ichi ine ndikupempha kuti mdierekezi amusiye munthu aliyense amene iye akumuzunza muno usiku uno. Mudzina la Yesu Khristu, Satana, uzimasule wekha kwa anthu awa. Monga wantchito wa Mulungu, ine ndikulira mʼmalo mwawo kupempha chifundo kwa iwo. Amen. Ndiyangati akukhulupirira ndi mtima wanu wonse tsopano ndi zonse zimene zili mwa inu. Kuti Yesu Khristu akudzipezimiritsa yekha pa dziko lapansi lero pakati pa anthu ake. Kodi inu mumamukonda iye? Ndiye tiyeni ife tiyimbe nyimbo yakale iyi pamodzi. Ine ndimukonda iye. Ine ndimukonda iye chifukwa iye anayamba kundikonda ine. Tonse pamodzi pamene ife tikuyimirira tsopano. Aliyense tsopano tonse pamodzi. Ndiyangati amayidziwa iyo. Kwezani manjanu. Ine ndimukonda iye. Tiyeni timupembedze iye tsopano. Odwala onse, osautsika onse, imirirani pa mapazi anu tsopano. Landirani machiritso anu. Ine ndikukhulupirira ndi mtima wanga onse. Ngati mungalole chikhulupiriro chanu chipite pakali pano. Khristu wa Mulungu amene ali pano ali woti kodi iye akuchita chiyani? Akutipanga ife chifaniziro chake, mukuona mzimu wake pano. Akudzinyezimiritsa yekha kwa inu. Tsopano inu mukudziwa kuti sine, ine sindikuwadziwa anthu amenewo, chilichonse chimene iwo anali, amene anakweza manjawo. Iwo anakweza manjawo kuti iwo samandidziwa inu. Ndipo ine ndinakweza manja anga, ine sindimawadziwa iwo. Koma Mulungu akuwadziwa iwo. Icho ndi chiyani? Ndi Khristu akudzinyezimiritsa yekha. Ndi chikhulupiriro chanu kuti mukhulupirire izo. Ndi chikhulupiriro changa ku utumiki. Kuti iye anatsimikizira izo kwa ine mwangelo. Iye mwa chithunzi chake mumachiona. Chimene chapachikidwa mu zipinda za chipembedzo za luso. Ndi kumene icho chili pa dziko lonse lapansi. Icho ndi chodziwika. Lawira moto limene linkawatsogolera ana a Israeli. Pamene ilo linadzasanduka thupi, ilo linali mumaonekedwe otchedwa mwana wa Mulungu. Iye anati, ine ndinachokera kwa Mulungu ndipo ndinapita kwa Mulungu. Kubwerera kwa Mulungu. Pambuyo pa imfa yake kuyikidwa mʼmanda ndi chiukitsiro, Paulo anakumana naye iye pa njira ya ku Damasiko. Maonekedwe alawira moto mukuwala kumene kunachotsa maso ake. Paulo anati, inu ndinu ndani Ambuye? Iye anati, ndine Yesu. Izo ndizovuta kuti uzimenyana ndi zisonga. Yesu anati, kanthawi pang'ono ndipo dziko lapansi cosmos, dongosolo la dziko, mamemba la mpingo ndi zina zotero, silidzandionanso ine. Komabe inu muzidzandiona ine pakuti ine mlowa mʼmalo wa umwini. Ine Yesu yemweyo adzakhala ndi inu ngakhale mwa inu kufikira chimaliziro cha dziko lapansi. Ndipo ntchito zimene ine ndikuchita inu mudzazichitanso. Zoposa izi inu mudzazichita pakuti ine ndikupita kwa Atate anga. Amen. Oh my,
I love him.
Pamene tikuimba iyo kachiwiri, ine ndikufuna Methodist, ndi a Baptist, ndi a Pentecost, ndi a Nazareni, ndi a Pilgrim Holiness, mpingo wa Mulungu, nonse, nonse inu pamodzi. Ine ndikufuna inu mudzagwirane chanza ndi wina wake patsogolo panu, ndi kumbuyo kwanu, ndi mbali mwanu, pamene ife tikuchita izi tsopano, tonse pamodzi.
Because he
Solo na yiri, hidongo solo, lachu gitsiro. Ifa mene tiri moyo fe, ndikota tsalira, siri zawale pere, tsaiwa mene anafa. Pakudiri penga la mungu li zao mba, ndibagu ufa makristu, adza uka boyamba. Ifa mene tiri ya moyo, ndikota tsalira, tizare kere la mwamba, limozi ndi iyo. Ukakumana wina ndi nzake, ife tisa na kumane ndi iye. Ukakumana wina ndi nzake, tisa na kumane ndi iye. Tizare kere la mwamba, pamozi ndi iye, ndi iyo. Ukakumana ndi ambuye, mumlengalenga. Tonse pamodzi. Tsopano ife takumana wina ndi nzake, takujirana chanza wina ndi nzake. Tsopano tiyeni timupatse iye moni. Nichedwe tseni iyo. Mkazi wangono anagwa kuchoka panzere, anabwela ndipo anadzaku kwa daba guwa, aku sisi mandikulira. Kwa tipa ngakare ena pana amene aku mverera kukudzidwa kumweko, angafune kuti agwade ndiye. Ifeti kala ogo ndwa kuti inu mbwere, ndiku zatenga malo, murunga kudali tseni inu mbare. Kwa di wina angasuntile kuno, ndizo zabwino. Ndiumbe ni ine ambuye, ndipo ndipange ni ine. Ndidani kunyumba ya woumba, wina nsa kubwera, kudzatenga malo. Yesu wadabwitsa.
Blessed Lord, this young woman thou knowest I do
Ambuye
not.
Ambuye wodala, mkazi wangono uyu inu mukumudziwa, ine sindi kumudziwa. Kuma pali chinthu china chachirendo china mukhudza iye mphindizi ngapo zapitazo. Kuti kuchokera mwaomvetsera amenewo iye wabwera. Wopanda kuchondelera kulikonse. Ameneyo munali inu Ambuye.
She's knelt here at the altar. While loved ones near
with Iye wadzagwada pano paguwa pamene okondedwa ali pafupi ndi mikono yawo momukumbatira iye akupempha chifundo ndi chitsogozo ndi mphamvu ya uzimu kwa iye mulole izo zichitidwe Ambuye unalembedwa tsopano mulole izo zichitidwe kuti inu simudzakaniza chinthu chabwino kwa iwo amene amayenda mowongoka pamaso panu. Malonjezo anu ndi inde ndi ameni kwa onse amene adzakukondani inu ndipo adzakutsatirani inu. Mulole mtsikanayo adziwe izi ndithu ndi usiku uno kuti palibe chilichonse miyamba chimene chinalonjezedwa mu mawu a Mulungu koma chimene Mulungu ali woposa kulolera kuti atsanulire icho mu mtima wake pa nthawi ino. Mulole pakhale gawo lokhutitsa chomwecho kwa iye pamene iye wagwada mozilambatitsa pa guwa la nsembe.
May the Holy Ghost give to her those things that's desirable in her heart.
Mulole nzimu oyera upereke kwa iye zinthu izo zimene zili zokhumbika mu mtima mwake. Perekaniza Ambuye pakuti ife tikupempha izi mu dzina la Yesu.
He first loved me. And purchase my salvation on
wokondedwa Mulungu, mulole chokhumba cha mkazi uyu chiperekedwe kwa iye, kwa wokondedwa wake amene iye anamukonda kwambiri. Mulole nzimu oyera waukulu uchite ntchitoyo imene iye yekha akhoza kuichita pa nthawi ino. ife tikupereka zonsezi kwa inu. Tikupempha kuti kukoma mtima kwanu kumaposa moyo. David anatero. Chifukwa chifundo chanu chokonda kwa ine ndi choposa moyo. Milomo yanga idzakutamandani inu. Perekani kwa iye chokhumba cha mtima wake Ambuye. Pamene mpingo uno ndi ine mtumiki wanu ndi atumiki ena amenewo amene ali mchipindachi. Muona mtima tikupempha chosowa chake mu dzina la Yesu Kristu. Amen. Ife tikutenga izo Mulungu akudalitse iwe. Tsopano pamene anthu awa akudzipatula okha wapereka iwo eni kwa Ambuye pamene mzimu wake ukusuntha mchipinda chino, ine ndikanafuna kuti ife tiime nchi miniti yokha abusa kuchita nawo iwo paguwa. Tiyeni tikhale mu pemphero kwa mphindi yokha tsopano. Iye akubwera ndipo tiyeni ife tiziimba tsopano. Iye akuyankhula kwa modzi aliyense. Tiyeni tiweramitse mitu yathu kuti ife tikhale mu pemphero.
Just my salvation on this tree. I love him. I love him because first can, I will, I do believe. I can, I will, I do believe. I can, I will, I do believe that Jesus saves me now. I can, I will, I do believe. I can, I will, I take him at his word. I'll take him at his word. He brings to me salvation free, and I'll take him at his word. I can, I will, I do.
Taona ni hapa nyamata wangono. Kodiwe kufuna kuenda mwaku ya ndi Mulungu. Iwe kukubirira kuti ya koza kupereka yuzo kwa iwe. Ngati iwe unga kubirire ndi ntima wako onse. Iwe ukoza kukala nazo. Mugona. Iwe kukubirira yuzo. Kukufomeleza yuzo.
That Jesus saved.
Wonsa amene amamukonda iye kuyeza ni mwamba dzanja lanu, nenani ine ndimamukonda iye ndi zonse zimene zili mkati mwanga. Kodi iye sodabwitsa pamene ife tikuweramitsa mitu yathu mu pemphero lotsekera basi. Kumbukirani msonkhano mawa usiku, ine ndikufunsani inu. Ndi ngati inu mungatero tsopano mofulumira amene mungatere. Mmodzi aliyense wa inu amene munakweza dzanja lanu kufuna chipulumutso, kuyenda pafupi, khulupirirani kuti mwalandira izo. Ngati inu simungathe kuzimverera izo, mutenge mwana woti muzika mulerayo. Mukuona, pitirizani kumanena kuti muli naye iye mpaka zitadzakhala zenizeni. Inu amene mwavomereza machiritso, ndipo inu simukumva kusiyanitsa kulikonse, inu mukuti changa, chikhulupiriro changa sichikukwanira kuti chisunthe izo pakali pano, mʼbale Branham. Mutenge njira yomutenga mwana woti muzimulerani. Zipitirirani kumanena kuti Ambuye ine ndachiritsidwa, ine ndikukhulupirira izo, icho chibwera. Icho chikufikitsani inu, mukachitidwe koyenera, inu mwaona, ndipo kenako chikhulupiriro chanu chidzakhala cholondola, icho chidzatenga izo, inu mungokhulupirira izo ndi mtima wanu wonse. Tsopano mawa usiku, misankhano idzayamba 7:30 nthawi ya chizolowezi, mawa usiku, ndi usiku uliwonse sabata inu. Mudzabwere ndipo mudzamumvetsere mbale Neville ndi atumiki ena awa, ndi tonse aife pamodzi, amene tikuyesetsa kuti tibweretse chitsitsimutso. Mulungu akudalitseni inu. Ife sitingathe kuchibweretsa icho. Nimukuyenera kutero. Nimukuyenera kuchibweretsa icho ndi ife. Kupemphera. Kubwera. Kupanga kukhalapo kwanu kuno. Mulungu akhale ndi inu. Tsopano ine ndikukhumba inu mukanatero. Mwansanga pamene mwabalalitsidwa. Mwansanga momwe mungatere kuti kunja kwa nyumbani. Ife tili ndi pafupifupi theka la ola lakukonzekera muno kuti kuchitike. Ndipo amuna enawo akugwira ntchito. Ndipo ife tiweramitsa mitu yathu. Ndipo ine ndikukhulupirira ndinamumva mbale June Jackson kumbuyo mwaomvetsera. Mbale Junior, kodi inu muli pano usiku uno? Mbale wochokera ku New Albany, mpingo wa Methodist, chabwino. Mbale Jackson, kodi inu mungatibalalitse ife ndi mawu apemphero? Dzakhala muchikwati, bwerani patsogolo mwansanga pomwe pano. Yakudalitseni inu, ife tikuonani inu mawa usiku.